Tumia lua la pamwira. Wasala chema fans kuimvela no ikonda.
Exclusive from some up to see.
How far? It is what it is, yo.
Super mother.
Let's go get him, son. 408.
Yeah. Get my Barcelona. Oh, you bring the bag and the next shot. Commander, sing up so crazy. Tell us to take a cool look at the punk. Cause I'm never gonna pop in the cabin. I'm a dancer. It's a cool. I'm a baller. I'm a baby. I'm a take a cool look. I'm a cool. 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 Chao mekinanti.
Tell him ponya pa musa unalita bwa. Kansh pake na pazeti mweta wapwa. Constance chale posa mtu wandi. Chalenga na filo kuyaza timwe chao mekinanti. Yeah, mweti chao mekinanti. Yangwe
chao mekinanti. Jumwene chile chale fia pene na muzipu. Nati nyapa pene kabile chikote kwa maipu. Nchikonge pa kushana accidentali. Najipunga kushikwa mfui territory. Anyway, tuwa tude kunkuluka mumandi ndifati ndepupuluka elo laba jikwete tutunduluka patuketi ndale lebo nolupunduluka pade tule yo warwa mumutobudumu kale kale nimbu kinyakalumu pale njambe kupupuluka na dabona choto sampo ya fungu chale sata kuluka stepa ukaposa njabre njapa pene kabide madansa isako namba pala memu pebe ntika teko koko nalo kuchidole kesha bulo kansi chicha umechi nanti. Chao mekinanti. Chao mekinanti.
Tell him ponya pa musa unalita bwa. Kansh pake na pazeti mweta wapwa. Constance chale posa mtu wandi. Chalenga na filo kuyaza timwe chao mekinanti. Yeah, mweti chao mekinanti. Yangwe chao mekinanti.
Vasofi kaliko, nezo ona monga vina sila paziko. Siko chini jajinga na dabwa che. Vevi nani chitikila na dabwa che. Hine kuona cheka muntu pa dance floor. Mweka chole la mosana pa dance floor. Nishi na mwamo na jema na constate phone. Na chibondi kaleza lelo kulisho. Ziko momami, mukuma chani. Gati ni masai tia palipenkani. Tia pangapo na tepo tangena na musavana. Na kuchosa zenze muma socks indialama. Chani pasina na handbag. Kweze makizi kaleza na mahagi. Chumbela pona chikondi cha mumatizi. Kuivala bondi na banalizi. Apoloji tafika. Tenti fulane. Vewa mwavapaka. Tenti zivane. Kwezeli ni kulila vina chitika. Muntu wenezo kulila. Simama sitiai.
Chale suntu saka kuluka stepa. Ukaposa njabre nyapa pene kabide madansa isako. Namba pala memu pebe nchika teko boko. Nalo kuchidole kesha bulo kansi. Chicha umechi nanti. Chicha umechi nanti. Chao mekinanti.
Tell him ponya pa musa unalita bwa. Kansh pake na pazeti mweta wapwa. Constance chale posa mtu wandi. Chalenga na filo kuyaza timwe chao mekinanti. Yeah, mweti chao mekinanti. Yangwe MG chao mekinanti. Chao mekinanti. Nangu nifinini wa bozi. Constance chile posa kwa techim boys. Mulu nkumbwa na chikonka na chiparama. Muchesha mofo na mwene mama. Mama naleshila na chipia kuchitwala kupichi. Kansh techikelo mwechim boys ichi. Kutumpwa mpolisi nde chile mbeshanga. Nifashon social na ingise mwechile mbosesha. Kevin tu kaisinga na ikele fesi mipamba. Masamu ya kaeka fitakuri kwa kuya. Apanomba ni mpwilo. Aisele fya mayanga muka mpwilo.
Chale suntu saka kuluka stepa. Ukaposa njabre nyapa pene kabide madansa isako. Namba pala memu pebe nchi kate kopoko. Nalo kuchidole kesha bulo kansi. Chao mekinanti. Chao mekinanti.
Chiki mwivantu.
Chao mekinanti.
Tell him ponya pa musa unalita bwa. Kansh bake na pazeti mweta wapwa. Constance chale posa mtu wandi. Chalenga na filo kuyaza timwe chao mekinanti. Yeah, mweti chao mekinanti. Yangwe chao mekinanti.
Zumba shimama. Bashi pufi komanda putupanza. Pombex keo keo. Nika luto kota nika juicy zona. Big Notorious. Kupara SJ ala. Jambi kaza man. Kama mobao. Achan brother man. Picasino seke swag. Patao to west niggas. Nika chobo je ala. Simto kota pin pini kalulushi. Changche niggas. Ose moye mbezai. Kalipo kweri satile. Kana father stop to me. bitchy. Ten caro sachan. Nothing is almost done. Stacko is bigger than that.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music. The officials.